Since nime sign Sony Music, sasa hivi mitaani nimekuwa ankwepe kabo thing. Driving big cars, big nyash, big chains, na toto zimekuwa ankwepe kabo dreams. Riski alhamdulillah, kila chuma kikitoka ni cha moto na kwa ting tapating. Domana izi nasty bars, ziko nane ilo kisika kwa mapepe, noza sema ni 16.
Fini guse miwa moto, nina mkwanja, nina mkoko, squeezy naishi maisha yote nilo yota kwenye ndoto. Alafu natokia Vienna kuja loko, big convoy, kwa mama dingo straight inapitia kingoko.
Fly na sitaji hata passport, sound zote ni kinanda fucking scars coach. Tena bado I'm hungry, cash boss, wakibana tunakoma na west coast.
Alafu kuna kitu I'm doing, eh? Squeezy aya mamba kuenda ulaya ya nsumbui, eh? Credit card, pese inongezeka aipungui, eh? Big boy, shida ndogo ndogo zinsumbui.
Yeah, ni ula wakati wa mitikasi, kila kitu ni presidential kisi mkazi. Kila wakati mipila pasi, na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Kila wakati siku ni party, tukizi watoto ni Afrikasti, na mni party. Ukisnichi kwenye gang, ni kwa mtu kati, tukizi nenda kama mirror, ni checking selfie.
Call that Uber XL, mana watoto wapitisa, hawawezi wakatosha kwenye normal. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo. AP watch, sipotezi muda, na wana masnichi wano kwa kama Yuda. Sipo turesi mkumoto mjuba, sikose mbinu za kivita za mafunzo nizo chukulia Cuba.
Big drip, big eyes, big chains, maisha sevi ya mekwa full rap from the pain. If I want, sip again, to the top, to the end. Kwa wale wana numbe ni stop, ni washenzi. Look how we do, sinona naifanya kwa happy abidabidu. Michongo nani don't care, can I talk to you? Ukisikia squeezy na pesa, yeah, that's fucking true.
Timeless flows like I'm OBO. 104 gang swags kama OVO. Pull up on your beast like it's mine, hodi hodi. Dane kibanda chisim na mpigia sogi dogi. Hawa rappers wana chana wana malani. Vipaji oja vificha na bado havionekani. Kupima level zetu ni tofauti zifanani. Mini king wakulani, sasjua wenzangu nani.
Life yangu iku private like my Nina. Kila kitu minacho kitu gansina. Pima, iwe vocal vina. Sulize kuswa toto wapu nyonyo Serafina. Pongo toto wa kikendo anabifu. Mara mejipanga kama Miko. Mambo sija kuchuje sio issue. Kama Playboy F9, yeah, kila kitu.
Make a way as you sing a convoy. Finna pull up in your party like a top boy. Class-ish, flashlights, all eyes on sights. Bates on my way, swinging like a top dog. Shindana peki yako atemtani kwako hautambuliki. Kiki, kiki. Bora hali ya hewa utatabiri, sisi hatu tabiriki.
Kila wakati siku ni party, tukizi watoto ni Afrikasti, na mni party. Ukisnichi kwenye gang, ni kwa mtu kati. Tukizi nenda kama mirror, ni checking selfie.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi. Kila kitu ni presidential kisi mkazi. Kila wakati mipila pasi, na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana wamebuka na momo.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana wamebuka na momo.